waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Hay'adda caafimaadka adduunka World Health Organization ayaa wadamada adduunka u soo jeedisay inaanay joojinin qaybinta iyo isticmaalida tallaalka AstraZeneca. Kadib markii ay wadamada reer Yurub qaar ka mid ah joojiyeen isticmaalka tallaalkaas iyaga oo ka shakisan inuu sababo dhiig xinjirow. Kalsoonida lagu qabo tallaalka AstraZeneca ayaa khalkhal gashay kadib markii ay wadamo kale oo reer Yurub ah hakiyeen isticmaalkiisa. Dad lagu muuday tallaalka ayaa ku jiraday, laakiin weli lama xaqiijinin inuu jiro xiriir toos ah oo ka dhexeeya tallaalkaas iyo dhiig xinjirowga la sheegay. Mariangela Semao oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka baa waxay tiri in faa'iidada laga helayo tallaalku ay ka badan tahay la'aantiisa.
So the recommendation at this point is that the risk benefit of not vaccinating using AstraZeneca.
Talada ilaa hadda la hayaa waa in halista ka iman karta AstraZeneca iyo talalada kale oo aan la isticmaalin ay ka weyn tahay ta ka iman karta caabuqa COVID, oo aynu ognahay saameynta xoogga leh iyo xanuunkiisa, isbitaal gelidiisa iyo dhimashadiisuba ku yeeshaan dadka. Wadanka Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada hakiyay isticmaalka AstraZeneca. Madaxweynaha Faransiiskuna waxa uu sheegay inay sidaa u sameeyeen badbaado awgeed.
The decision which has been taken out of precaution in conformity with our European policy is to suspend precaution.
Isla markaana waafaqsan siyaasadda reer Yurub, waa in digtoonaan ahaan loo hakiyo durida tallaalka AstraZeneca, iyadoo la rajeynayo in aanu si dhaqso ah dib ugu bilowno haddii hay'adda daawooyinka Yurub fasaxdo. Denmark, Norway iyo wadanka Jarmalka ayaa iyaguna mar horeba joojiyay isticmaalka tallaalka. Wasiirka caafimaadka ee Jarmalka, Jens Spahn, oo arrinta ka hadlaya wuxuu yiri hay'adda daawooyinka Yurub ayay ku xiran tahay inay wax ka bedelaan ansixinta tallaalka iyo in kale.
One thing is very important. This is a suspension for an evaluation.
Midi waa muhiim, ayuu yiri. Hakintan waxaa looga jeedaa qiimeyn. Waxa ka soo baxa qiimeyntana waa mid daahfuran, taasna waa sababta aanu u filayno in hay'adda daawooyinka Yurub wiigan gudihiisaba gaadho go'aan iyo soo jeedin. Wadamada Bulgaria iyo Iceland ayaa iyaguna taxadar ka qaadanaya tallaalka AstraZeneca, halka ay Poland leedahay qaadashadiisu waxay dhaantaa la'aantiisa.
There is no causal effect established or anything like that yet, but as a precautionary move.
Ma jiro ilaa hadda waxyaalo ama dhibaatooyin loo aanaynayo tallaalka oo la helay, laakiin iyadoo lagu salaynayo feejignaan waafaqsan mabaadi'da feejignaanta digtooni dheeraad ahina ku jirto, talada caafimaad ee la siiyay waxay ahayd in la hakiyo tallaalka inta hay'adda daawooyinka Yurub dib u eegayso. Talyaaniga qudhiisa ayaa si ku meel gaara u joojiyay isna qaadashada tallaalka kadib markii uu dhintay qof lagu muday tallaalka AstraZeneca. Ra'iisul wasaaraha Spain, Pedro Sanchez, ayaa isku dayaya inuu khafiifiyo isaguna shakiga laga qabo tallaalka sidaana uu ku hakiyay muddo 2 weeks ah.
I think that it's important to transmit a message of guarantee and security to the whole European society.
Waxay ila tahay inay muhiim tahay in ummada reer Yurub loo diro fariin la damaanad qaadi karo oo la hubiyey oo ku saabsan shaqada tallaalka. Hay'adaha arrimahan xukuma oo dhan, ha ahaadaan Faransiiska, Spanishka ama kuwa reer Yurub, ayaa waxay ku hawlan yihiin arrintan tallaalka. Hay'adda daawooyinka ee Yurub waxa ay sheegeen in 30 kees ee dhiig xinjirowga ahi ay ka mid yihiin ku dhowaad 5 milyan oo qof oo qaatay tallaalka AstraZeneca. Waxay sheegeen inaanay u muuqanin waqtigan in tallaalku sababay dhiig xinjirowgaas.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.